Mwona maulide Anodi Antone Mokose asindikidwa kwa limande uzira kumisange jofu mia maulide agagambi wanti kabulimba ntimoko mkulembezo wekwanga Janet Museveni yafa. Mokose asimbidwa mokoti ya RDC mukampala masoko mulamuzo edali lisoka Ivan Morova irabwa tunafunani wemisange ebiri ebiri ejekusa kufurumi ya maulide agobulimba no kutusa embere yoku jingirizwa mubwongo eri muko mkulembezo wekwanga. Oludo lwabirulumiriza nti wakati wa mwezi ogwa January n'omwezi ogwokusatu omwaka guno Mokose n'abalala abakyalira ku nsiko bakozesa omukutu ogw'okumutimbagano ogwetibwa Alternative Digital Media ne bafulumya amawulire ag'obulimba agalaga nti muko mukulu yafa dda. Era bategeeza nti ebigambo ebyafulumizibwa ku mukutu ogwo byaleetera muka Museveni okunyigirizibwa mu bwongo. Mokose nga yali ng'abadde akolera mukutu ogwa Alternative Digital Media kigambibwa nti yabuzibwawo nakontona eziise bwe yali akafuluma mukutu gwa radio ogumu mu kivuga Kampala gye yali agenze okwogerera ku nsonga z'ebyobufuzi. Okubulawo kwe kwaleetera bannayuganda bangi okuwanvuya ku maloboozi ab'oluganda lwe nga beebuuza amayitire ge era agiryakkira nga poliisi efulumizza amawulire agalaga nti ye mulina. Mokose misango jine jimusomedwa jeganyi bwatu nasindikibwa kwa limande ruzira okutuusa nga 14 omwezi ogwokuna omwaka guno nga poliisi wekyanoonyereza ku musango gumuvunaanibwa.